touching me. Tell him I ain't going nowhere. Nilifunzwa nisikose kujiamini. Ju kila siku kama ni baraka. Ah, amini. Najua nitafika na kutaka. Ah, amini. Unachotaka jua utapata. Fica na kutaka. Ah, amini. Unachosaka jua utapata. Ah, jiamini.
Siati ni bahati Mola nbariki. Nishamalizana na life ya dhiki. Sai kucelebrate kiasi na marafiki. Frankly I never missed a meal, for that I'm grateful. Wengine hawaezi prosper cause they always stay hateful. Sad though, don't waste your energy on things that don't matter. We hustle for what we have, no silver platter.
Wamejaribu sana kuniweka chini. Tell them I ain't going. Nilifunzwa nisikose kujiamini. Ju kila siku kama ni baraka. Ah, amini. Najua nitafika na kutaka. Ah, amini. Unachosaka jua utapata. Ah, amini. Najua nitafika na kutaka. Ah, amini. Unachosaka jua utapata. Ah, jiamini.
Whole lot of faith, whole lot of patience. I have my own mistakes, I'm not picture perfect. Living in color, know my days gon' be brighter. And if I fail today, tomorrow I'll do better. Wafurahi wakicheki hauna mwelekeo. Usijali kesho yezi kuwa kama leo. Hesabu una uhai na uwezo wa kupenda. Vitisho kuna mahali zaweza kupeleka. Na usikufe moyo hata wakikucheka.
Wamejaribu sana kuniweka chini. Salama ingo funzwa nisikose kujiamini. Ju kila siku kama ni baraka. Ah, amini. Najua nitafika na kutaka. Ah, amini. Unachosaka jua utapata. Ah, amini. Najua nitafika na kutaka. Ah, amini. Unachosaka jua utapata. Ah, jiamini.